re teng. Sure, fetsa bang re so thomi chomi.